Obichena, Obichena, Oshuja. This is Obichena, Obichena, Oshuja. This is Obichena, Obichena, Uchaela Bamaki, Lava Bassa, Oshuja. Uchaela Bamaki, Lava Bassa, Oshuja. Tinaso, Natela Fan, Angelo, Natela Fan, Angelo, Ewen.
Watinda bana sekufa,
tina yewe bapu watinda wana siku watinda mapu umlomo yotapu watinda wana siku watindu msemi imfano yotapu watinda wana siku watindu chuchinde imfano yopo watinda wana siku watindu chichi imfano yopo watinda wana siku watindu msemi imfano yotapu watinda wana siku watinda tina uomoro watinda wana siku
Yeah, man.